Mumaulida amalala bakuru okuva mu kitongole kya Uganda Disc Commission abatakabalira okumalawo akawuka ka mukenenya bongedde okulabula bannayuganda naddala beesuliddeyo gwa Naggamba nga balowooza nti akawuka kano kaggwawo. Tebano boolekedde okuserengetebwa Ssenkaaba. Brian Musimbi akulira ebibalo mu kitongole kya Uganda Disc Commission mu nsisinkano ekyagenda mu maaso ku Enro Hotel mu kibuga Mityana. Mwasisinkanidde abakulembeze ab'enjawulo okuva mu disitulikiti ezikola North Buganda Subregion abalwanyisa akawuka aka mukenenya. Ategeezezza nti bakyatambulira ku bibalo ebya 2024 kubanga eby'omwaka ogwo gwa 2025 tebinnaba kufulumizibwa. Ono agambye nti abantu akakadde kamu mu 1553 be balina akawuka ka mukenenya abamanyiddwa, abakazi bali 1903, abasajja bali 1553, ate abaana abato bali 1712. Ssentebe wa disitulikiti y'Emityana Mugisha Patrick Nshimye mu bubaka bw'atisa amyuka akulira abakozi bya Ruhanga Jack asabye ab'ekitongole kino okunnyikiza okusomesa n'okwanganga akawuka kano okutuuka mu 2023 nga kaggwereddewo ddala newankubadde ng'obugabirizi bw'obuyambi obuyambako mu kukendeeza akawuka kano bwakendeera. Ebibalo okuva mu kitongole kino biraga nti disitulikiti ezikulembeddemu nga zirimu abakazi abalenga akaboozi bayita abeetunda kuliko eyo Mbalala nga yakulembedde n'ebitundu 54 ku buli 10, Masaka yudda mu kyokubiri n'ebitundu 45 ku buli 10, Fort Potro ebitundu 42 ku buli 10, Lira bitundu 42 ku buli 10, olwo Jinja nefuna ebitundu 32 ku buli 10, Gulu ebitundu 32 ku buli 10, Arua ebitundu 30 ku buli 10 ne disitulikiti endala ne zigoberera. Mu kiseera kino okukubaganya ebirowoozo kukyagenda mu maaso ku ngeri akawuka ka mukenenya gye kayinza okulinnyibwa ku nfeete mu bbanga eritali ly'ewala.